mimi nakupenda sana wakati ule nilishindwa lopoka. Oh my lord, ni mzuri kifeeling on a bang like that. Uvumilivu umekushinda. Oh my lord, bora ungeniambia mapema, maana data na hicho kishuzi kimetoka. Oh my lord, kazi ya Mola huwa haina makosa. Stand up, sit down, turn around my, you do good, my love the feeling. Sikuona cheda, nilikupenda nikasita, nilisi mtuwa story za la mujini, nini vita babarita. There's no doubt, kumbe naweza, make it to kisela, make it to kisela, you see.